Okay.
AmadZambui.com.
Like sky. Summer love. You know. Gaza. Sachikondi chako besi nditakumvetsa ndikaganizila mene uma ndikondera ukala ngati nkunda ndinjelebe zimanyadilitsa ambuye amakondwa ngati watsimikiza tiye kwathu makola kakuone poti alipo ena okonda chuma poti chuma chimata chikondi sichimata ndafuna ndikufunse unabwela kwathu makolo anga iwana kukonda abale ako inanandifira chasala chake timange ukwati hani limoti langa ndi iwe andi iwe ndimamukonda ndi iwe andi iwe limoti langa ndi iwe andi iwe ndichite mwiko changaka achangaka kuyuzodya mwana zipota akulu wawa ngati mvula banda kucha kukwasa mawawa acheya angodusa apa osapanga wawa uku akumvela kanyimbo kamwaka wawa kuimba za chikondi ndiye ndimamva ukoma ngati ndiwo mafuta acha akukoma kazi wanga fenya from Ethiopia chilumba chaku apya mwina lelo lomwe lino kakala kunyumba kwanu kukadya modeka nzima ndiwo yankulu utandipela nkuku icha umaziwa ya shilokolo moyo wako pe limoti langa ndi iwe andi iwe ndimamukonda ndi iwe andi iwe limoti langa ndi iwe andi iwe ndichite mwiko changaka achangaka sindinangodusa mukomanda chola nkwani ndimafuna zikuona daily daily bode yako ndiyozuna ngati daily bode nkope yako yosalala ngati mpenda zoo anthu ambili akuti wapa ndiwe zuwa akulu panga mwambi atichipa zoo inendeka sindiva mpaka kwa aleluya moyo wako benga ti Queen Elizabeth nza kusinda pindi kuzakala so beti ndiyanga ya mapiti sokolo kala beta ndikutenga kukia iwo kusatikali undidikile kaye ngati kwaka yaye limoti langa ndi iwe andi iwe ndimamukonda ndi iwe andi iwe limoti langa ndi iwe andi iwe ndichite mwiko changaka achangaka limoti langa ndi iwe andi iwe ndimamukonda ndi iwe andi iwe limoti langa ndi iwe andi iwe ndichite mwiko changaka achangaka
www.amadzambiwe.com